Na meme na mwenyezi kama kipele na kucha
na kucha
kitaka ushindani kama mungu na shetani
shetani
ushindani atupe ndutani njendani
njendani
choreki atueleweki atuelezeki wakisema na jona keki foseki kitambo tu spendeki sio siku feki
na mziki mina udai bwana
mina udai
na mziki mina udai twenty
mina udai
na mziki mina udai bado
mina udai
na mziki mina udai
twenty
mina udai
na mziki mina udai
Mina udai,
na mziki mina udai,
chote.
Mina udai,
na mziki mina udai,
bado.
Mina udai,
na mziki mina udai,
chote.
Mina udai,
na mziki mina udai,
najifanya
najifanya
wanijui si wajui,
wanijui si wajui.
So lazima kila mtu akujue,
lazima kila mtu akujue.
Aina mfagilie
nani,
we nani,
we nani,
we nani,
we nani,
Chai,
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 chai, chai,
chai, chai,
chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai
mbote
Ese wa sio kuiba, sio kuliwa, sio mibanki, sio patini, sio selenki, sio miaka, usira jikiri, usira sio kuliwa Era kabla tujaliwa machizia tunafagio Sio mbegi ukishaliwa lazima utasema ndio Kumazio barikiwa kama naimba bambio na tomio Si washiki masikio nisha kuwa nisha jua Ujana unapunzia
Na ujana unapunzia
Matupa sio kipunzia
Sio kipunzia
Na kama kipote kinafunzia Na kipunguzia Sije kulikosa tunja
Aria Tutia, tutia, tutia
Na kufani kupumzika makaburi matutia
Matutia
Siku ya kuitafika kumbuka Kumbuki walinukia sasa ifu ananuka
Ananuka
ni mamba kama mtu ujavuka
Ujavuka Ujavuka Ujavuka
Maisha kiuni kutubu zambi
Muzambi
Lakini kwa kumonyezi natubu
Natubu
Akili ni mwangu shetani ya mikakambi
Mikakambi
Nafusi ni mkata ya taratibu
Taratibu
Patimpa kama nikitenda zambi
Tenda zambi
Nisame usinasibu
Sinasibu
Binadamu jeli tunachenda zambi
Tenda zambi
Ekeja pikuni sinsulubu
Sinsulubu
Wibadu na wishki yona pibu Natumana natubu
Natumana natubu
Wibadu na wishki wengine Kuna machizi wengine
vichwa ngumu
Leo tena kunywa sumu Wanachanganya na doom
Waka
serikali na jilaumu Machizi wengine vichwa ngumu
Leo tena kunywa sumu
Wanachanganya na doom
Waka serikali na jilaumu
Paka chai, 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 paka